Kumlaki wakapiga makelele Hosana ndiye mbarikiwa achaye kwa jina la Bwana mfalme wa Israeli astahili sifa heshima na utukufu yeye mfalme wetu wewe wamshangilia nani sisi twamshangilia moko mfalme mfalme wetu imba
Ambacho kitafanana nawe Nikulinganishe na nani Ambaye atafanana nawe Wapo waliojaribu kujifananisha nawe Lakini hawafanani Uko tofauti sana na wao Walio kinyume na wewe Matendo yako unayatenda Tofauti na wanavyotenda wao Uli umwene mwini Mwini wapamwanya Uli umwene sugulingana nuinji Wewe ni Hosana Hosana Diwe mungu Hosana,
Hosana, Hosana,
Hosana,
Hosana ndiye mbarikiwa.
Hosana ni jina lako.
Hosana,
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 Hosana Bwana.
Hosana ndiye mbarikiwa.
Tunaimba Hosana,
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 Hosana
Yesu.
Hosana,
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 Mm-hmm.